Ulifunga virago kwenu nkaenda Vile unanipo Ata jina la ex Soni nikikuita tena Umenifunjaro Ata niwe na chance Siwezi kukupea tena Ukoloni Oh, oh, ukoloni Sulipenda kuchepuka Ukoloni Oh, oh, ukoloni Ona sasa mekukuta Ukoloni Oh, oh, ukoloni Sulipenda kuchepuka Ukoloni Oh, oh, ukoloni Ona sasa mekukuta ukoloni Kwanza tangu uondoke madili zinagongana Mwenzi unangara kwa sana Haunitishi, ona vile umefuba sura una Najua unatamani kurudi Nishapata mwingine unabudi Vile unanibu, ata jina la ex Soni nikikuita tena Umenivunjaro, ata niwe na chance Siwezi kukupea tena Ukoloni, oh, oh, ukoloni Sulipenda kuchepuka Ukoloni, oh, oh, ukoloni Ona sasa mekukuta Ukoloni, oh, oh, ukoloni Sulipenda kuchepuka Ukoloni, oh, oh Ukoloni, ona sasa mekukuta ukoloni